Yo, Papa. You say I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I. Now.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it. Yeah, I'm on it. Google killer sentence. Stress, nice dreams. Dolly's outside success. This one with him, cause I think I do him on the rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think of Gucci Louis, what's the meaning? Break up, wanna sip a lead, kiss a shilling. Me and fade up, and for God's sake, I'll be chilling. Look on ilo now, na so feel it to konja. Na piga mi ayo, let them to so geza sa. She does nani wow, na masela to kada. Leo mwana lubao, sina value kabitha. Chini na car with no idea, na kili sheduma, box of wasi delia. Dama nile tengo, bada tuya kuzaliwa. Sina nyama chenga chenga, sina jero, sina mia. Mistari na kuji, na kate na kuwa low. Na tuwa sedaka za bate na kangaroo. Na chepa marapa, buguru ntu karia kou. Nafsi nasema tapata, nyingine sipati ngo.
I'll be
kiko complicated right. Mwana sukuma na pasema I might. You alishizama mbela kuna flashlight. Mitikasi mesha buma au nikabe midnight, huh? Heart attack, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaka kili na semaga bye bye bye. Nimechoka mwela kilu kwali nimechoka mai. Sina nguvu za jesiri still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard na vuja pakacha. Umaskini usha nizaa na usha nipakata. Sina nyimbo za fura uzuni kwangu pacha. Kwa mwendo pole pole sifiki na kuwa slow. Sina pigwa bidole vya macho mpaka vya raw. Still the pain will be riding deep inside to my soul. Nina hustle mpaka morning wanna need to chemical. Maisha kadiliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like woo. Maisha ni muziki, la cheza kwa step. Ganda fresh juu ya biti like woo. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pata yoridiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tik tak tak. Kaa kwenye kiki like woo. Tunakaa kwenye kiki.
Music, baby.
He's stupid on the beats.